Yeah, yeah. Not like a canna. It is about how you go. Unanipaga wisa na upendo wako baby. Unaniheshimisha na na umuhimu wako wewe. Unasababisha nione kini macho baby. Unanifarijisha huzunikiwa nawe.
Purchase your tracks today.
Unapendeza kama butterfly nikiwa nawe. Wanna fry tena pale ukismile yeah. Unapendeza kama butterfly nikiwa nawe. Wanna fry tena pale ukismile yeah. Mimi nataka kuwa na wewe, kuwa na wewe. Mimi nataka kuwa na wewe, kuwa na wewe. Mimi nataka kuwa na wewe.
Purchase your tracks today.
Tiger, get an apostle, apostle, and you're so cute, you're so beautiful, you're so nice. Quack, oh dear, see, Wunge, we see Kylie. Mambo, me. Minataka kuwa na wewe, kuwa na wewe. Minataka kuwa na wewe, kuwa na wewe. Minataka kuwa na wewe, kuwa na wewe. Minataka kuwa na wewe, kuwa na wewe.